ngifuna ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba ngifuna ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya injani impilo kusakubona laba bangale kwentaba wesicoco sami ngiyakusebenzela kanzima inzuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe nami ngelinye ilanga ngifisa ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya Fisuba, who might up in a silent way?
Jalomangu, say, the cookangetalum cool, eh? Go bagupoon as well, Melutolintas of Kukose, Kikukuzela in two pebble, Kikukuzelupanava to the Pumelela, go bangia poon the po, Bangfuzelangum tootable, Kikukuzelupanumutamazi and as in Tomas and Gelutobo. Ya, Yazoot is Namapo. Mapupo maningi, elo kalubo nutake ngashizi Habanga nibami babe ni mizi Habatarati bake banga pili is pupo la Upila na mingi, drama nzine mwibo na WeTV Toma mama lolu hambas kakijim Kobangi azizi zongula li speedy Pela na mifuno ba
Umatapu na kisale mpegi kaya Injani mpilo, uza kubona la babanga legwe ndaba Mifuno ba, umatapu na kisale mpegi kaya Injani mpilo, uza kubona la babanga legwe ndaba Westoto sami ngiyakusebenzela kanzima Inzuku zami, zona kulo mhlaba zibaliwe Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya Nami ngelinye ilanga Ngifisa ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya
Ifuwe usale ngiyozama Abatwala basale lo mama Yoze ngibuye ntambama Angeke ngiphela mama Ngiyosebenza ngokuzikhandla Awuthe owaphakisana Nginethe izinto zojika Zibusisa umqalo yomnika Okanye isidlo zilofika Umelelo yami yofika Intlupheko mina yangicika
Ngifuna ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya Injani impilo uza kubona laba bangale kwentaba Ngifuna ukubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya Injani impilo uza kubona laba bangale kwentaba Wesicoco sami ngiyakusebenzela kanzima Inzuku zami zona kulo mhlaba zibaliwe Nami Ngifisubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya Nami ngelinye ilanga Ngifisubanga umacapho nasale ngibheke ikhaya
That's why I'm doing everything that I can Fiso sami ukuthi ngingahlupheki Angabe bikho umuntu ophila in pain Ngoba ukuphila kanje yasikuthize Deserve injabulo yayo everyday Yazi indlala yakho isinyama enhlizweni Umuntu akhuquka apha isilwane singanqeni Dubula umuntu ngemali engatheni And if they can do it, I'll do it again Ngoba usaba indlala kunokusaba i-chain Sofukuze soze singene ethuneni Abasicela ukubheka imizamo yethu